Like a baboon animal. I never lose sleep over my enemies. Yes, it's my friends that keep me awake.
FBM.
Business as usual.
Prophet.
Di Mario, Fefe Bosi.
Caesar. Hey. Ekuheli tukakubu wangu zisi gorokofu.
Janshan.
Hey.
Yeah.
Muli mweko na jeba ita okule.
Di Mario.
Panya jeba ito kutamurwa.
Rolex.
Hapsi. Jeba ite mikwano.
Business.
Evitala. Jeba ita batesi.
Kudofa. Kani
saini. Zewa ita family, le flati taya zewa ita emirimu. Boba ne fumu yewa ito umalivu. Ne injini jewa ita experience. Insurance jewa ito utapowa. Oja kutukebu wangu zika nize singi. Za kwela mila wajevu. De kazibele sente mekang. Desinchusa. Habalala we mwafuna mane mwanchuka na
yevu. Nize singi za kwela mila wajevu. De kazi vele sente mekanze jezi nchusa avala labwe bapu na mane bachuka.
Hey, experience ge magezi street ya ikidizo kusinga kone college twali kubi janja longa bobali kusosage ziku soka Di Mario kati munene.
Of course yo ready since 80s but I was born in 90s. Haters hating cause I'm doing tracking. Blame it on the most I got almighty. Scared of the dark now I chose the lighty. Atari sorola vino gueva mida muli. Nonya vida la vine bien sistema. Kale siganye mikone minundi jeji. Na yeye sune yuda na boba ribachari.
Mamoto na yuwa mumadak mugati kwa liko bata. Kusimu thali na data na nyenga kira kupata. Halali sali na nkata na inga chenji na bala kuwera wo. Kuba operation ni nisakata.
Katize singi za kuwera vila wajevu. De kazi vele sente mekang. Desi nchusa. Habala lawe mwafuna mane mwachuka na
yenu. Katize singi za kuwera vila wajevu. De kazi vele sente mekang. Desi nchusa. Habala lawe mwafuna mane mwachuka.
Oitayo, bachari wano wabongako. Oitayo,
nebi bebi no bidabako.
Oitayo,
agakuma no gakumako.
Oitayo,
azina newezi nilako.
Mama tell me green light good.
Yeah.
She tell me say red light bad. Fefe Bosi and Caesar bad. Hey, we are go get them non-stop. Opportunity we have to grab it. If you want to show me some man say deposit. I know my fault if you have no money. Ready for it, y'all a bounce them body.
Okay, yo, into sene chiri na chogo batifisho. Rapper number one urabe chitambulisho. Caesar, bano tuba kuwa mpaka kesho. 2023 hakuna mchezo.
Oitayo, bachari wano wabongako. Oitayo,
nevi baby no wabirabako.
Oitayo,
agakuma no gakumako.
Oitayo,
azina newezi nilako.
Kaze singi za kwela vila wajemfu. De kazi vele sente mekang. Desi nchusa. Habala lawe mwafuna mane mwachuka na
yu. Kaze singi za kwela vila wajemfu. De kazi vele sente mekang. Desi nchusa. Habala lawe mwafuna mane mwachuka.